kipande kipande.
Baby usinivunje moyo. Oh baby usinivunje moyo. Baby usinivunje moyo. Kwako nishazama mzima mzima.
Baby don't you break my heart. Baby don't you break my heart. I promise I will love you real good. So baby don't you break my heart. So baby katama mzuko na ibuko napo inama. Washanivunja moyo awasitana. Staki tukumia tena, tena na tena. They broke my heart in two. Baby God for you there's nothing I wouldn't do. Kwako nimelata kama zuzu. Oh baby. Naku promise under candlelight. I promise I will never ever make it right. Girl I'ma love you till the end of time. I will stick with you if you stick with me.
Siri ya mtungi ya jua ye katama. Jua ye katama na kama mafundi. Hapo umefika ma. Hapo umefika ma. Sita kutelekeza, nita kutunza. Nita kutunza marashi ya Zanzibar chumba kizima. Nita kumunizi ya chakula unachopenda. Nita kupikia.
Real good.